katonda wange obaddewo mu bulamu bwange nze yali talina kyendi nofuula ensonga waponya kabenje mukama
wewe
kwebaza obadde mwesigwa tewali akufaanana
salyo nsimye nnyo mukama webale okunonda ddala tukwebaza ffe abaali bapangisa teryatukonkona
eggulu weryata ensira nnyaniriza abalala kyabanyiriza I'm a living testimony I won't be a legend like me such I know
Hallelujah.
Yes, I'm jagala.
Hallelujah.
Yes, I'm jagala.